Yo, ni Rich G up IV na Rubisco. Leo tunataka one for the road.
Mapewe one for the road. Tunataka shika one for the road. Wait a leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road. Mapewe one for the road. Tunataka shika one for the road. Wait a leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road.
Rubisco, tunde kwenye club EP. Tukapewe just one for the road. Bigia baby T na Bruno Kicks. Tukapewe just one for the road. Tukule kanyama na tu chipose. You hear one for the road, you never know. Tunaweza end up kuwa giza mo. Wajua vile gauge huwa ina to control. Yangu ni tamu kama sukari. Sijui kama yako imezidi asali. Ni tamu yani hadi sisiki ukari. Nikikunja sura usiniulize maswali. Bora nasikia vizuri kichwani. Bona nisikunywe zingine, jamani. Na juu ya hiyo story, tukachukue joni. Kahawa wendani, achafuwe meza au vipe.
Mapewe one for the road. Nataka shika one for the road. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road. Mapewe one for the road. Nataka shika one for the road. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road.
Leo ni kupati, hakuna kuo. Funky for the night, Fanto for the night. Dite ako sete, mziki iko fite. Vile inadunda, spinje zina hema. Vile zina tema, roho inadunda. Mademu amedunga, kitoto seduction. Krabi meshona, wase wana sete. Nikaku na sola, we ita waita. Tunalewa all night, taska baridi. Yongeze ya makali, sing na konyagi. Wase ni kupewa, furu furu. Leo ni kunasti, mademu ako sexy. Wana shaky bam bam, zina tingi kanga. Wakicheza twist, kupush na kukik. Wacha ni kushike, skumi ya bendova. Vile unasonga na lose control.
Mapewe one for the road. Nataka shika one for the road. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road. Mapewe one for the road. Nataka shika one for the road. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road.
That's gonna be Lee. Tikuje mili mili. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road. Bring for mudumishi. Veya mujungaji. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road.
Wapewe one for the road. Nataka shika one for the road. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road. Wapewe one for the road. Nataka shika one for the road. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road. Wapewe one for the road. Nataka shika one for the road. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road. Wapewe one for the road. Nataka shika one for the road. Waita leta one for the road. Pia mimi nipe one for the road.
Naomba kamoja tu kakapraza.